Hey, from Niyomosh. From Niyomosh. Vijana. From Niyomosh. Wa mama. From Niyomosh. Na waze. From Niyomosh. Apasavana. From Niyomosh. Mpekura Frederick Omondi. Kiongozi bora wala sio bora kiongozi.
Master skills.
Vijana wa Apasavana from Nigani. From Niyomosh. Na wa mama wa Apasavana from Nigani. From Niyomosh. Na wazee wa Apasavana from Nigani. From Niyomosh. Uongozi bora Apasavana kura ya kompe nani? Frederick Omondi. Uongozi bora Apasavana kura ya kompe nani? Frederick Omondi. Apasavana tunayoipenda. Ona maendeleo Omosha natenda. Kwa wazee Omosha na sera kuwatetea. Kwa mama na vijana kazi watapata. Basari tutapewa watoto wasome. Omosha kiongozi tunayempenda. Kila mta kazi anayofanya ya kuzoa taka taka basi tumchague. Mana anajali afya bora kwa wote. Maji masafi kwa wakazi wetu. Usalama na usafi wa mazingira. Uboreshaji wa miundo msingi. Apasavana ile bora na maendeleo. Vijana wa Apasavana from Nigani, from Niyomosh. Na wa mama wa Apasavana from Nigani, from Niyomosh. Na wazee wa Apasavana from Nigani, from Niyomosh. Uongozi bora Apasavana kura ya kompe nani? Frederick Omondi. Uongozi bora Apasavana kura ya kompe nani? Frederick Omondi. Wayut na wazee tumekuja pamoja kupigania uongozi bora. Hakuna playground, hakuna hata hall. Vijana na vipaji support hakuna. Na wa mama wa soko wanahangaika. Hakuna choo ya umma. Drainage zimeziba kazi fungua. Dispenser za watoto watatu jengea. Maji kule kamola tawaletea. Hata vumilia na wapigania. Maisha bora watu wako kieno. Usalama hapa kwetu ni down home. Barabara Greenfield of down home. Savana mara savana na phase 5. Harambe sako Greenspan na phase 8. Kura zote ni kwa nani? Frederick Omondi. Vijana wa Apasavana from Nigani, from Niyomosh. Na wa mama wa Apasavana from Nigani, from Niyomosh. Na wazee wa Apasavana from Nigani, from Niyomosh. Uongozi bora Apasavana kura ya kompe nani? Frederick Omondi. Uongozi bora Apasavana kura ya kompe nani? Frederick Omondi. Yeah, Frederick Omondi kiongozi wa watu. Mwambie babu wina kae tayari kufanya kazi na MCA wa kwetu. Yani kazi pamoja. Hapa savana yenye ufanisi na maendeleo. Baby Black out the Sound 34 Media. I'm out.